I'm me.
Waffle, 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 waffle,
waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, When you rap me na G-Dai too Kendrick sema tu Koromeo kama hili korongea mkishamba Bibi wanja ni ubahili na nunua mishamba Nimechoka kuwe sagu we usimoja namba Na tupo mainstream sikipimo Wapolo kimo mbili kimo Wakipima tunavunja kilo na ua ua Wanajua ni mazishi maua ua Iyo kote
Wapolo, wapolo, eh Wapolo, wapolo, ay Waffle, 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 waffle,
waffle, waffle, waffle, waffle, waffle,
waffle,
waffle, waffle, waffle, waffle,
waffle,
waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle,
waffle,
waffle, waffle, waffle, waffle, waffle,
waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, waffle, Utamu utamu mpaka akishtuka kofofo
Si bwana atakuja kutokoa tusende kwa moto
yeah. Napenda kubwa kubwa zile biga biga Watoto meta mboga mina pika pika
biga.
Kwa mtoto kula soku shika shika
biga.
Kwa mnisa fari soku fika fika
Wapolo, 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 wapolo
Wauni
Kuchimbo ama mji Utajikuta kwa kitanda ukiomba uji Ukiomba bwana mikono juu na arudi Ukiomba dem mikono mitupu arudi Kata kati yako ondoka Kusema una kata kati yangu unaongopa Hasira za wauni ni kukata ulofa Vijana wana tweki kama dem mahoka
Shuli pepe, shuli watu Uhuni siyo sifa sifa ni werevu Shuli pepe, shuli watu Uhuni siyo sifa sifa ni werevu
Wauni
Misi niluzaga mitumba, isa akiwa kipoa Uni laki machajiu, fungu la kumitoa Fanya kitoe kitaa, kina cha kukutoa Mtafia vikokoto, msipo jikokotoa Mkinifichia white, mina pinduwa meza Chungu lakini dawa na budi kumeza Juni sekilojo yule winga teleza Geto palileta watu sikuwa kubeza Palizaliwa watu, pakafia watu Bajaribika watu, pakajenga watu Unakula, unafuta, unakula tena Pesa zitoshi muhuni ya tarudi tena Kauli chochea ndo kauli zichochenema Kauli pokea usisite kutoa tena
Wapolo, 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 wapolo